Umdolea kama golisho Itagolisho Aile ntenenza uli ntumela Mabafa na wangwa na wanga sito Batishu kesi Mtalesi chimlalazi Avenzani Umdolea kama Umdolea kama golisho Itagolisho Aile ntenenza uli ntumela Mabafa na wangwa na wanga sito Batishu kesi Mtalesi chikwana malala
Kuchasilesa wa nimbala yoti Kukula yungalena jenge kunzi ya kukuchando
Ichimama ya zilonda wa wibuza kupaka manu kutu mpoka mchatua ya zilonda. Uu pilo mpano kate hila hapa. Uu pisipuna ina. Pisipuna ina. Uu yele mkule yele kumu wabatu. Yee mungka shule chinde kwenye nita mekule nsepe nwa pose lushame. Yee achuali zate kani to mdagasu lata razi kumbu wanufano sabaka ngaka. Angamba nosasa mpoka kanyi. Ukoche chupuka tse. Utika tingu mpoka chile. Umu mpoka kanyi. Talenti mpoka bieni. Uko tupuka sana. Mungu mpoka mchintu. Tuzila mtaba tupuka sana. Mtakani mpoka nge. Kwenzani mpoka sana. Kumle ndondolu mpoka nda. Shuzi mpoka kanyi. Umza mpoka sana. Gosko mpoka kanyi. Anyino tunu repisi mpoka mtu. Tuk 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 tuk. Michi zolali zimba zosali bongo mato. Izo leso sizo kujena zosu kutosele 1911. Kujena tutuli pokuzi tutuli ndenzi mahiya we mashogolo isu mle sizo kanya kalata ndo usu singapesi. Achega kangani undumani mpoka msumpulu kanya nusubesi mpoka kanyile bacheza migele. Afunyo koko velu mpoka kampo nani mangusha na penda mapenda na wapendi mlungu msholozo wabale kakona kwa kanyile manda. Achega kangani usubesa zelu mpoka kanyile. Haikusu maka haisele mpoka kuma. Nafunya njanda nepanse sabatini hati nko shengu hile ngani mafana baka mpungo zinza spete kate ngengo. Ipunye wango chose chose lewe nchini ngabongo bongo zenzo kwa mbalane dune balikana. Lape nsalwa kona. Ipunye ndo fando fane nyao zenzo ane zaifu usi ntokani na wenga ani ngaminulani nini mpinge ene bonyo. Mpazi lo mchene chose akisikita kuta kumbunu skete kete waisha mpuse mnyama wana mcho. Ika ntale mnyama na matata wachisha mcho kata kwetu kumitu. Aibu mwa puwa asabu kwa wita matomazani ni ngaba nende zungwe zumafika ikhoto kala chika unye mzimkuna ya pagolwa. Msirazi ikuwa mza semanda wa ngakuto mwa kwa kuto soni. Awa se nyeti mina. Yaa shinge sube yesu. Umuwela nungto kange ya memanda. Ipuma pasa kanta manda wa mkukumba na mchaga matula mpungu isiko otikose mkosu mpungo. Ipeto nchichu mabuya kusa pembela yeba mpembela uspa mzaku mentuso mazaona nile makosu. Unyone mtofe le pula mapiro pezu wendava za sekukumba na waka anyumisambu kwa waka koku mamta. Usuta sento mbe ya ngale mevili lomi wangu shikilela ngayon satika eluto. Wena wendo, wena wefa. Kaipu mesa ngaluja za sule setu nila mako gata hiko longo mabatikono wibuza giti munga ya. Asumale chumpoka mpungo, chumpoka nambilia. Asundi mpoka makwasi. Nakoti ngulube ya kolozi tibane sama nindu. Usaa kumpoka mke. Pakumisikunse kumpoka zo. Pakuyusu kwa chani ngoza seka wali na wambu yusu mba mozei ngoba ziki inga mba zetu kusawu. Uku kulendo mbesu ya jaza angalisi zendo mba yaba ange mba seni yabe mangati. Kujendo kwa sina ange mangati ina ala usinyesho. Pakia wa kuchungu wa tini funda kwa wane mbate. Yimu mga yega kare kwa saba kwa na matawe matote baikoka zonke za matula wewe mbopele wana kwa ngamala. Ina ngungo mbola ndaba ngukuka mandaba ngangkuji kwa kutitegute mate shini mbwele kwa wane shoyo matuka za simi ba. Negel bole lelo tala mato. Siwili sipam siwili siwili. Siwili sipam siwili siwili. Siwili sipam siwili siwili. Akwisu mechisa sinti zapu chazatima ngobala ngeki kante. Akate bakti isu kesi kwa ngamala. Masuga loko mato. Yeya banko ipaba tuto nilaba. Iba kushi kipa mbafari mate isi nita waone sefu. Ima chumusu kancha mlele kaku. Mpinde banko ili nambi. Mwabagulu mtumibuza laba fana wa semanda. Baba nishula yunga ngoma. Haba nishula yunga nsefu. Kasega senje banda lukigi. Mapelewe nga enzi londa bandi. Kachamlele tina kutba pinde baitole tina lombi. Angitikala lapo hoki ndondo ini. Kutingu kuka kuka nganga ni ngane. Zesile vesile na banga nba wabe kuki. Loki nizi kuze kweni nginapo. Akala yati nkunza ana honze. Nikai bate chumuli na mutupa. Bato malume bayo. Nasi sipa mungana chumula sport. Masha elona ili kote lalo kita laga kukuza. Paketu mpani ntangu yaku mea pega saiki chake chivi ise sufu. Katuka wae kutimezi. Wata haya kulu ina msha. Mwabu chena msha na winku unzi eto kwa ngaginu tia ziu. Bati na ento mbisha na shona kona. Ata la zito miyabu ila mbati na wawa ibangu saa suku tinto mbichena. Mwabu ya numu unye mchampe ukulume. Aukisha anga munga ntula we. Nishina mbolo luzi awaza anga inu. Mapinda wa shaibu zana watene mchule na kubo kwete. Haifite kutu na sisi ya chuka hape ngeka chala wa ntuli pizi. Nisamiku mfage wa ntui. Angeneki. Matikulula mfano kwa showe na watu tula njua kukuzi sanye kongu ya ishae. Batina sisikiri na nanzi maiku kazi ichando. Atukumbu ulejalo utu kutu yako wenelindewe na mchana mawenzega. Tuindambo yake chaya shobu nina waepeche shobu. Asega kangano wankelivake batu mchana ngatukabu ngone pole. Nitimina mfana bakushika boka ngayega ngusega stalo no mwani ngusega sinchini. Mwabawo ni yako kobe kwa wami chala mesungo kwa sami. Nchiwe nukuli okula msawa yega lento enza. Yemba gamo nogu izelu kutu ya shaya kambia kecha. Aloku kulandu sunu wale, pese ya wempolo, okusula ayona, okusini nisisa. Kutama bimbi gata ngeke ganda afika nani bafana ba. Ayaka hala manyama kuchango mwemka ya tatoli kuzoki itala pagini. Ata makaba wa sake ita se gilu msho, ukutasi ingo mazabandi kukuo, mungili ngisa kukuo, na mangu mluto sa. Wakita goli nyike mbabu ya weza weli nye kawe ila mluto sa. Mwogu benjengo malate jufu wa spi, ubenjengo home affairs. Uwe jengwa scare mpoka bia, uwe jengwa matulisi mpoka bia. Uwe jengwa njoo mpoka mkwa, ee chalusu mwela kubaleza nga. Uwe jengwa ndamle, uwe jengwa hami zoganja. Aweku mtulo kulu kwa mnama kake mtulo kwa kama uta uwe sisi kwa selo. Ay, maninga matu ya kiche nga sengayewe nise mwate. Nchinkesha kase la ndosu nivalevo nusu na gomsi nga nagosu ku. Nivali msela na batu ilabu. Nchinge kabe viko mimi mapachatulu yeko ne tanta mfane ni api. Itali mezete ni mafana bagi kutensi minike chindote nendote bezi ya kufila imtului. Mbanga yeko ndo za chiga, hambe kai, sikona singo mkososho si mtule. Siwili sipa msiwi, siwili sipa msiwi, hau kume himi, hime sesha, hau kume himi, hime sesha. Tusachela imi jale wetu uchewe chiti ikuke masowe ningo nebele ikuke balungu nisi chase kumwe ibomba. Waisha ya bata wayosa wayosa bata waisha waisha bata sushika. Imu mtandu enje mnandu matu hindo mpaza tushuwele kube nguwabuka mambu isi. Mshawe chase kipe nji inga nusefu saito bea kuko. Imu mkongola ndaba kwele mambe kuele kwenda keto makaito changa wacha chamata. Papia ngalo mshawelezo, washawelezo nga ngamilo kuja na masinewe ya mkatela ushinga lo ushinga lewa mshinga lao ni shimane makote kala masinaga. Nchisi mpana nanko usuka nanko. Nchisi nchaga wanja halo weta kambi ngacho bobo kuzo wala masikichi. Kusha ngayi kutwa nezi mnyama neza alta kakisa tumjama za mutu mje kichi. Uka, ka, kaya kamala zifuzi koku njisi kuele pepe. Nijane ngani maga za mkata za kabigala se nsefe ni ngobana kwa ingina pekline. Mtu gulo nondi ino ngezipa mtono wa matote kali rasa lagolo kunja. Ulusa ndi mpana kwa ngima ale manda. Mtopi yi mpana kwa bie. Mtu mbisa wale kunja na zimniganga za mtigilele. Waila ya kyo mba chotori mga na anga se mshigilele zo mtolu za kwe. Chupo yi kutu kupo kwa fe. Mtu uze ntizo ze kiwa mkachama zeti ya chuchuko zila ambyo zala zonki febe se ise. Suwa pezu otanya ebi ya pase otanya kulumi. Tobi sifoka kazi wanango. Ukaka kaloka kaloza wabu kaka nja uonu siwa kuhuka wema kumbi kwa waneka wanya wase chumtanda. Ushogolo sifoka shoba wanango. Ushogolo za mewa zizizo sikuta nasa maelo kuhuni mesibamba besi ndati. Sanja sepo hoto zemba sela wanumza. Ukoke lifoka shambu manda. Unyone nduma zala zingo wanya chuko jam 6 wapes wetre kukulu kalwezi wempoka sikela nkezo kwa wanyo mateta. Kabi sumpo wanko sika wana wanango. Upenza otu mkwaza baka neto becha hila kaisi ndesu mwabizo bege liso. Suutu mese kisi mshino ishinta ya kwa wana wala sema. Mchobi sumpa na kata mi, kumusha. Anyino kini sumpo wange, memanda. Sulange si mnyama mati nsingi isi nyonye suru wangene kai komente chombi zishie kwa Facebook. Zati zamke sumpo katebele mto mwabizo ala wapu pesu. Imi gite lema kospa kikama ponda ayo kutena masasa. Wafumu cho kumita wapu mwote swazi. Wafunyo wapu mwote mpo wapu mwa anisi mki. Mbiza. Wachikubuwe nomye ibamba nomye jete ya lagotu sipi gile wala gini. Pinda wafunyo ufanda kupu wako senta. We chongo fe. Wafumu wangsanji mpo wange mingwili. Uwe kutu mpa ngati enja ele chika manda wazali kutu ita tukutegute wanyo mwala la zaksemi za. Ise hito jali skwele pisempi. Ise hito jali skwele pisempi. Mtigonsi tukiega semanda wezi ndoza inga azala na kumega kumechega lukutika na wama kakela lukutika na wuzi. Mti mtambe za hopele masa. Mti kukuga la puwefu ni sifoka njiga zogu baku mtu wafu nyoki chechira zaipe ni zizo babeko wana bonala. Olo kunja. Mti Tikubuala, Panazoa, and John Panamasibu. He must have a set to shelter in the Sosa Casina and the Samako took an Ilimzi. He Mukanakala and Belkak and Okuzo is the Alpus to Panga and the Elms in the North Shonavella. We shall listen to Besa Silvan to a June to the late. He Mukoselango must have been shown by a cigar to the Tomakula to Palamanda, what to say, Roma to the Tomato to the Kusavanas in Java to the Ligam Tamalakonika Namanga. Matati Yako. Alala salala ngenda basafuba safuba ngenda balakumla kuzisa mako bitiza lakonda toyo kukete kati kwa wanga kachange nchufi Gatu ulazike ingo lomgo basu matoja kushiri kanjalo na yaku Mgogo zumpo wacha ngazo manda vya ya slona Mte kama tefani ate kindo tumpo wacha vesu Vya ya slona Unele unta kasho bimbangi Vya ya slona Uofa saa zumpo wacha Umaa zumpo wacha umo kutola Kanyonoske umpo wacha Sing it, Mavalon, Bibba Mavalon, Professor Mavales, Yapa was a true lagoon of Futuranyamas. Here, Putilando Tacon Costini. And the Tanjani. If you sing a little, put the Mara of the Mara, Samba Samalam, Casas up a person to the Langapo, no Salame. Among us, more Pumon. For us, no more, but to some letter, Matamazan, and Joe Besson and any gang I am to play. If you make a set of songs, this is a one family for Nagala Sindhi. Who was a Korean Belim Shop on the Swing Gosalam. Mukarata, look at Mumiame, my bamboo in a matter. Tell him as hell, I got some coolie to heal a lane to some time and goes in one to his elephant. Yeah, one of Moon is a feather. One of Pulet for Andro, the silly. I want to pill and a flare them too. I want him to write him for a dance, who's ready. I sing out and sing out to a case for a quad. I want to have a little for a soccer MC. I need a number of stolen cookies. Halasan is having moved to one year. But you all now and run home to this in the lab, especially and work on a little later. Yeah, Miss Halloway, you could look at us, he could look at us this time. So, what's going on about the nation in us? Amazing! Oh, boom!